hiyo gang ya wezi na majambazi, their days are numbered. We will take down each one of them. Mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Either waachane na wizi na kuchukua mali ya umma. Kama si hivyo, tuwapeleke jela. Kama sio jela, watembee. Watembee. One way. One way. Waende wasiende.